umsindo wenhliziyo yamushayikwelo ngoba ijabule emehlweni wabona wena lona umsindo wenhliziyo yamushayikwelo ngoba ijabule emehlweni wabona wena ikhala kanje lithi Ukhonofana nawe kodwa ngimfuna Izivungu vungu skacha bayithayifuni Oh, angibelieve wena talusunga kimi Bazamele bonke angisabafuni Utshele bathungi sabanga kimi Ngibonga uthandwa uwe wena dali Dali wangenza umuntu Emantwini nami ngumuntu sithandwa sami Wedali elona Umsindo wenhliziyo yamushayikwelo Ngoba ijabule emehlweni wabona wena Ikhala kanje ithe Abangani bami sebethungisilezi shayanini Bathungisi namana beno muntu wami Nabangani bami sebethungisilezi shayanini Jabule mehlweni wabona wena Ikhala kanje ithe